Raj Records.
We gonna do this
exclusive from Malawi
Choose. I don't know mulikuti bwanji mungu si ya kalata mwakwatidwa mwatenga nanji wina nanga mimba yangayo mwana wangayo sina kwatile kalata yume mwana alindi inu mukanasi ya zose theni mkuma pita kuma apa mimba yangayo nanga mwana wangayo sina kwatile kalata ine kisankuja kujopanda kuma wangani mufuna mwana wangani mufuna unyoze upange matamani kazi kuma mimba ndi yanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga unyoze upange matamani kazi mimba ndi yanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga inalimbikila ndeka neka neka inalimbikila ndeka neka neka chimwemwe saya ndinali nacho ine koma suna ndikonde chikonzero cha banja lako chinateka mwana sunga ndiponde koma mwana sunga ndiponde kozine iwe suna ndikonde konko ndibwela ndiza fotokoze kuti ndiyanga mimba obadwa mwana ndiwanga ndiyanga mimba chikonzero cha banja lako chinateka mwana sunga ndiponde kuziwe ine suna ndikonde unyoze upange matamani kazi ukoma mimba ndiyanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndiyanga unyoze upange matamani kazi mimba ndiyanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndiyanga inalimbikila ndeka inalimbikila ndeka
Unyoze upange matamani kazi yu koma mimba ndi yanga
unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga unyoze upange matamani kazi yu mimba ndi yanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga inalimbikila ndeka inalimbikila ndeka unyoze upange matamani kazi yu koma mimba ndi yanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga unyoze upange matamani kazi yu mimba ndi yanga unyogodolo sililise chikonjine mimba ndi yanga inalimbikila ndeka inalimbikila ndeka